just on the vibe sometimes, you know. And yeah, like that one, I mean. Time music up, my nigga. Yeah, P, time music up, man. Kuna vitu na vitu na shindo out of control. Please, it's your bungalow, Lord, save my soul. Save my soul. Kuna vitu na vitu na shindo out of control. Please, it's your bungalow, Lord, save my soul. Save my soul. Save my soul, save my soul. Save my soul, save my soul. Save my soul, save my soul, Lord. Nacho tabiri kinatokea so kwamba mimi na B. Na kila nacho kiona asi. Na kila tiny mungu na yonipo waga mimi na T. Isia za moyoni so kwamba watu tuko we. Kuishi mtani kama umegraduate vile chuo kikuu. Inabidi ukiishi mtani uwe na IIQ. Maisha yako tofauti na vile unavyoya view. Watoto dogo mtani wangependa skendo. Wanalinda shetani, you know. I got an anxious man. Kuna vitu na vidyu na shindo out of control. Please show kwangu, Lord, save my soul. Save my soul. Kuna vitu na vidyu na shindo out of control. Please show kwangu, Lord, save my soul. Save my soul. Save my soul, save my soul. Save my soul, save my soul. Save my soul, save my soul, Lord.
Nimekutana na mengi katika ya maisha. Nishapoteza familia yangu, mazingira kutatanisha. Kabla kukubaliwa, nimetengwa, nimebaguliwa. Ndisha window na madui kwa nia kutaka kuliwa. Nimepandishwa kizimbani kwa kesi ya kusingiziwa. Nishapitia maisha magumu, sio wewe unahadisiwa. Nimepitia mitihani zaidi ya mtainiwa. Nishachezeshwa dili hatari, mwisho nikatulimiwa. Ndoto moja na masnichu kumkijua ni marafiki mpomfuma. Dimbo wangu bezi ndo digundiwa kuwa ni bitch. Wengi alisema sitoki, labda nitafute kiki. Mpaka ndugu alinitenga misaba ya music, hiyo stage na perform. DJ ananzimia beat, nilikuwa sisaminiki. Toka home paka sleep, nilipanonyesha rumba ya miliwonyeshia peace. Wana force lakini bado mina mashabiki, yes.
Bless my soul, bless my soul. Bless my soul, bless my soul. Bless my soul, bless my soul. Bless my soul. Kuna vitu na vijua na shindo out of control. Please Mungu Baba, just bless my soul. Bless my soul, bless my soul. Shusha baraka baba.